Lola.
Quali invanti malora cuti undi puete che
ndiwa gonkoko mongari ndege udanyamuka Lola kundisiya ine anga manjali nkosiwe Lola ngakhale ndinkadzimva kudoda aseno pakwathu komatu sudali woyenera kutelo wanga ntima zorudzatelanso mwanga mu ntima izo ndakayika Lola koma mwina nkukatera uko kuchikangawa koma ngati kuli kuchikangawa kosamala iwe Lola poti phukusi la moyo sasungirana koma ine lako ndikusungira iwe Lola ngakhale umo mphechepeche mwa njofu sapita kawiri komato ine I deserve a second chance iwe Lola it's quite unbelievable kuti udalola wanga ntima kusweka ine ndinkati ndiwe yanga nthiti ndipo singachoke ngakhale amati mwamuna salira koma ine nkanarani zori ndiwe ujauda ndi Lola ndili muyanga galimoto yako Lola pano ni nkhamba kamwa chabe iwe Lola poti udapopoka ni mavuvu ngati ndege
monga ya nkuntho iyo mphepo ndi mkokomo chidayamba chathu chikondi linda madzi apire ndewuziti wadala sindidamvele au malangizo mwadala phula lidamatanga m'maso ndinkati ndadala inde popeze iwe wanga nsamiro masterasi ndiwo nkazaza popanda mpumiro ngakhale iyo bandulo sunkagulira ine wako wachikondi atambwali samirana ndarudziwe nane ndine wokuya ngati padziwe dilesi la makaka ofira lija sadalanga malumi madagula koma ujanzako Dickson usavutike nkuforokoza ndi madziwe kuruja malira sikhazeni wako koma bwenzi lako la kunjira ndalira mayo ndafula ndi ululu podzindikira idali mbendela yofira ija udali kundionetsa deile mowila inde kwa iwe sindidzatiranso poti chikangawa libwino kuyelekeza ndi iwe ngati lija ndege ulutsa pa yako gemu yokondedwa waulutsa changa chikondi pa iwe muja uluzira ija beti waluza ine wampakitsi leka kutchula langa dzina Lola poti kuyiwala za iwe nda Lola pokuvomera uli mwako mukolola ndidavomera iwe osati yako kulola iyo yamphongo misonzi ndaona ulila koma dziwa wondaona nsana wanjina